kikide alan go'o lewru novembre hitande 2020 min calmini kar kedi bo ortu mbiyan sidio tamani yewtere hertanade sukabe actide jeune gafandu hala mamadou sama sekou min wondi do umar waygalo waygole naté lewru novembre de
nul wori sembe sekou
nyalle jam
fawodi alhamdulillah
jam sude sukabe
basu fu wadai sembe kabaruji di anni sembe sekou ballitinde wiide wattu jono hono kambe moddinobe kadle meden fina tawati alaji gibe jogi de ngaran memen dum tiagal mudum jare hono kabaru tariki lidi ne jottota fa nokku no dirter el farouk dum wonto tumbututo ngaren timinire birki sembe tiandi
Omar Wego hakke nogo yon sukabe ben nokku lollirdo centre national de promotion du volontariat puddi ben yonterande le bamako do ben jande e famu baddi sappo do waltere taguji
wakande jawdi dum won fedde nation zini humnine kabaru himbe le adnar du kanyen gonde wadde dido imadraji wattu jone be gonde famminte be do sukabe ko nayri bangal kebe fa yotto no welti gol taguji wori kany eno nyaw coronavirus du wori
Omar Wego sukabe joni ben na hinni sanne kabaru ko wete stylisme
non wori dedo kadle fina tawa leleedi meden dina kadle godde kasen borneted anda de so wobbe kolliti wiide ana kebalo hen wobbe do kolliti wiidan jogiti dalaji mawdi
ndarna keddan na ko ban en amsetu gogo touri
e be jogi ande le nyoli di min gattadi fu ala wayi de hen fina tawa leedi mali miloji an nyoli mabbe de an tiidi san wana tawa do fu jogi bawde sonde dum woni hakkilaji sukabe bibbe leedi mali do yimbe nyohobe be kolliti wiide baydo yimbe ana jogi ande ma cuggumabe o anatiidi non holliti Aminata Gindo suka debbo nyoho puddudo o do golle sabi o mo yidi dum o holliti wiide o hebi tiddalaji mawdi goto tiddalaji mawdi o do golle ni woni ngado be mo ana heewi lumo won e yimbe ngarobe sodde be gana niibe saatu be chotta e be mbawi helde hore am nyamaade won yimbe yogabe nyimminobe nyoli amen to kajatu bagayogo suka debbo nyoho goddo mi ngoni certudo e Aminata Gindo o holliti wiide o mo jogi gikke mawdo lewi mako dido tiddalaji hana latade sababu ittude be do kolol mabbe mo narda honorobe mako fu beeda imma daraji di gondi wadde di
je dirai
ko mi hannude honorobe an rewbe ni woni beeda imma daraji di gondi wadde wajibe juude ami ha baaji so mi jibbe leedi malindi fu borno kadule mi interi do leedi ni e bokolan fewdo dido tiddalaji fu beedo sukabe be duubi mo waddaaki ka holliti wiide e be anni wadde ko be mbayi fu leedi malindi yalla golle mabbe o ana heba lawul
Umar Wagulu bangal tariki en jahanna le ngallure waljaabe teme tato chapani tato e tato mbiyan tabad andi ko firti Al Farouk Umar Wagulu
be kolitir sa e Al Farouk yudun puccu sa wara fanata le ngallure tumbutunde
yalla ne bedro famu kedan Al Bouari ben asiyoti kanko ni horejo fna nokku fitata tumbutu ko kalni Ousmane Nialbe do fo tango adisise
kollitama wiide puccu danejo mo neddo bornido kaddule danejo wondu mudum mo wawi yede to jamma wuddi ke sanni won yimbe yogabe kollitibe wiide be njihimo ana heba duubi temdere jom o wara o yiltole bolidi o tawta yimbe bombe o wara be mo wonno to wattuno annasara en eggata iude lingena Al Farouk o nare nabude sansufi ga o heba ay ko runki nabude sansufi ko o hali kulleji teddudi de yimbe runki famudi o haltani dum Al Farouk mo eggata ngendi Al Farouk yada jibo no yoti jibo to o yidi e mobbo goto o do mobbo du ana wawi no halde kulleji teddudi di yimbe wawano famudi sababu kulleji ngaddi jibodi wadi so ndiyan da majji abada
jahanna yewtere meden minimbag Umar Wego en biyan podde bonde ma biyan droguji yo chatele mawde le region Sikasso
non wori wattu joni dum wondi hebude sembe sanne le ngallure de ko buri hewde sukabe fu kanyam amata de do poddele wattu joni dum wembi sarabe sukabe fa yettu yo lamu kobe wombe le odo nokku fa kebe famtar kedden Ali Cissé
Sikasso e damal to droguji di natirta le leedi malini du ana faabo yewigol e yargol drogu le region o mumin bengali horojo fedde kumanine habude droguji le region Sikasso
toutes les grandes villes
le region ay mo i hono Sikasso bukoni kuchala fayotto ni geleji di fusukabe jarobe en jeyobe droguji di ana fayso hande wala fu jande gadaado bangal majune region o jandeji di mi jogi e juude amen do ka holiti wi de sukabe fa heewi le region Sikasso ana ele sotu gol e yargol drogo le wi kanko Mariam Keita horejo fedde sukabe le region Sikasso to sababuji fa he wonto joppoji sukabe yarde droguji ni
te des gens qui sont très généralement
hewe yimbe be fu atawa hakkilaji mu en ko immi sabi batti do e goto mai na gidra mabbe wana yimbe kantibe rafi hebu gol ko golladu ana jogani hen darne mawni dun sabi su sukabe ana wondi nyalama fu bettido latare yimbe takkibe heddagol ma e bange hokkata be dido hakkilaji mawdi yopudebe yarde droguji be miloji an dun sabi su sukabe fa he fu ana wondi yarde droguji di hande le hitane 2019 fedde kumani ne habule droguji le leedi malinika holiti wiide be nangi ko buri ujinaji tati mode tramadol kede den fa hande kanko mumin bengali ko sifi do mudun fedde kumani ne habude droguji le region Sikasso do le hitane 2019 ne nangi droguji fa hewi ana buri ujinaji didi teme joyi mode drogu ngaji hono tramadol kokain jazepam siderin dimi nangi michitore wiide fedde kumani ne habude droguji de leedi ndi ana wondi wadde imadaraji moodi bangal bonanda ko drogu o way waddude e mabbe beedaade dun du imadaraji moodi de min gadi yalla min keba yimbe jaroobe droguji di wala ko laati dum woni ko Christian Dako hebani studio tamani yewde Sikasso
en jahanna yewtere meden mbirki sembe caldi Omar Waygolo jawno fere mbiyan Mouloudia club 12 Ousda dum woni kambe martini kumpande do yontere wiide mbiyan e kanko Yakuba Silla yi to mabbe ton
non wori o don gonno do capitaine kiddo le gubal leedi mali ngal wattu jono naati le fedde Maroc de
yama gila ko ewi mbiyan Glouge to Roumani ton hitane 2019 wala kanko milieu de terrain mo hitmo dubi noga e jenay yahano fa en nokku wot joni woni arani mako dun wara le runde Afrika
mi titeda wiide o fino Aston Villa kanye ren fa yotti mo plié kanye panatina e koso
mbiyan ko wiyata deuxième journée ligue champion fiama ndedo yontere taba won jabuji do kebanda min Omar Waygolo
jabuji di anni Barça fihi Ziv 2-0 Manchester United fihi RB Leipzig 5-0 Dortmund hawi Zenit 2-0 Sevilla hawi Rennes 1-0 Bayern Munich hawi Atlético de Madrid 4-0 Ajax do Liverpool hawi do 1-0
troisième journée on amne wilan yo nyande talatari Albert warunade
Matchu belɗi Anton Sanne Sembe Seko litindi wiide Real Madrid waran fewte Inter de Milan RB Leipzig fiida e Bayern Munich Chelsea waran fiida e Rennes RB Leipzig waran fiida e Paris Saint-Germain
Ni Milan dum timinta kawaru jaman hande dide
Non wori no biire tenno so boggo weli tan dum yoni bilede wattu jono fa hande fanje e fe nokko yotre meɗen noddirten tous o grende ene wara do e seeda